Apple Macintosh ilishangaza dunia. Ilibuniwa na Steve Jobs. Nani alibuni Apple II? Stethoskopu ilibuniwa na Ren Lenek mwaka 1818. Nani aliumba sikio tunalosikia kila kitu? Kikokotoo kilibuniwa na Blaise Pascal mwaka 1639. Nani aliumba ubongo sawa na kikokotoo milioni moja kikifanya kazi kwa wakati mmoja? Taa ya umeme tunayowasha kuangaza chumba ilibuniwa na Thomas Edison mwaka wa 1879. Nani aliumba jua linalojiangaza ambalo huangaza dunia nzima? Ndege ilibuniwa na Wilbur Wright mwaka 1903. Nani alibuni mifumo ya ndege inayowawezesha kuruka umbali mrefu? Yeye ni
Allah
aliyeumba kila kitu kilichopo. Mtafute yeye na utampata. Tovuti ya Knowingallah.com.
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
My Lord, show me right from wrong, give me light, make me strong. I know the road is long, make me strong. Sometimes it just gets too much, I feel that I've lost touch. I know the road is long, make me strong.